Vibes and Music Blog.co.
Kuyamba kwa chikondi, nina konda muviri wako. Apa manje ni konda nzelu zako. Pakuyamba kwa chikondi, nina konda mfeshi yako. Apa manje ni konda mutima wako. Usia nako na master queen. Na tulavu tuwa watu wa mabibi. Usia nako na master queen. Baby, kata baby, kumbatila baby, sungiria baby. Efe unji kata baby, kumbatila baby, sungiria baby. Bano no, bakuyamba sienze arrangement ya chikond. Engagement chikwati papond. Nezo funache kusodela, kujamata potodela. Kubwela kwako na chinja, mtima wanga watengo. All I need is you, monga ni natia juju. Tiki 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 toko, yisi sweet toko.
Forever I'll make you mine. Sianga chile hapa masaini. Baby be my queen. In my mansion, in my castle.
Pakuyamba kwa chikondi, nina konda muviri wako. Apa manje ni konda nzelu zako. Pakuyamba kwa chikondi, nina konda mfeshi yako. Apa manje ni konda mutima wako.
Usia nako na master queen. Na tulavu tuwa watu wa mabibi.
Kata baby, kumbatila baby, sungiria baby.
Bano,
efe unji kata baby, kumbatila baby, sungiria baby. Bano, no.
I got a friend, I got a love, I don't want no other. Apate betale sata pafuka chushile lo pasane kwa baby. Cinema believer, kutini na peza mtu uni kwenda baso. Ine cinema believer, chava kwa tichiro tope. Kalichulire, kwalifitire. We want puswishe, we want sumin anyway. Kalichulire, kwalifitire. Pakuyamba kwa chikondi baby.
Pakuyamba kwa chikondi, nina konda muviri wako. Apa manje ni konda nzelu zako. Pakuyamba kwa chikondi, nina konda mfeshi yako. Apa manje ni konda mutima wako.
Usia nako na master queen. Na tulavu tuwa watu wa mabibi. Usia nako na master queen.
Baby,
iwe love yako ili genuine.
Efe unji kata baby, kumbatila baby, sungiria baby.
Bano,
efe unji kata baby, kumbatila baby, sungiria baby.